Angeke ngithi ngiyofana nawe, angeke ngithi ngiyobakhona njalo, angeke ngithi sofa silahlane, ikwe mama ngothando. Ngijabule ngijabule, owamanje ngijabule ngijabule. Darling, I'm so happy now, I'm so happy now, now. Oh, oh, ngijabule, I'm so happy, I'm so happy now. Oh, ngijabule, ngijabule, I'm so happy. Oh, ngijabule, ngijabule, ngijabule.
Oh,